pushing on the bed.
Mwebazo kunjagala chovola ba mutendereza nebizibu byange nabibika. That's why I say I believe in him.
Semu kama mwebazo kunjagala chovola ba mutendereza nebizibu byange nabibika.
Magenda gange namada Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Shammah. Atambu zabalema oyo mukama zuki zabafa. Azija muchiumba ana watuze yamponya. Moto kampate umwami ambate omulimu nefuna zatera sinina chenyula.
Anitala yo
Yesu,
anitala yo
Yesu,
anitala yo
Yesu, Yesu yetala yange.
Anitala yo
Yesu,
anitala yo
Yesu,
anitala yo
Yesu, Yesu yetala yange.
Bangi bogedde yo jempita ebiboze bitakwatagana. Abalokole mubawuwa, abalokole mubasirana. Naye abalokole bebafuma nga wenjogerera kati bebefuga. Amakanisa bagazimbye, emirimu bakikola, emizimu bakutula bagamba kimu nti ffe twawanga. Mami womufuna
Yesu,
zato nozala
Yesu, Yesu yezala ya
nimuri nimukisa
Yesu,
mewe nyimba
Yesu,
mewe tenda
Yesu,
Yesu yezala ya.